Here's another one. Here's another one. Here's another one. Tumekuwa unga unga mwana tusebenze na sisi yanki wata sio nameless tu takufia ukinikata utamlezi
kizai zai 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 tutu kizai zai 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 kizai zai 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 tutu kizai zai 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 basi acha iwe we 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 we
Kikuwaza sio nameless tu Nafikiria ukinikacha utambless tu Hizi drama mambo ya kitoto blanda tu Kwako nimefika mwisho sio kusanda bu Nikitoka studio siku na kuwaga mzito Kuona sura yako nizede ya kushinda biko Nimejishindia diko, nimejishindia jiko Wendo unafanya spray siende mapumziko
Mwzenu nime banana mtanambiani Mwzenu nime banana mtanambiani Mazingzong Naona mazingzong Seleri Seleri Kizai zai 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 Tutu kizai zai 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 Kizai zai 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 Tutu kizai zai 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 Basi acha iwe
Mwendo wa farasi na perekwa Chini ya ulinzi nimetekwa Na kupenda kila mtu anajua Napenda unaposema umenipendea pua Kama sitokwacha uende Sisi ni mapacha tugende Wanasema nimedata mirembe Na kilicho nidatisha zegembe
Aya, napenda unavonipa tamtamu Ya, usinune tabasamu Aya,
mara sata nipe tamu
Ya,
Mzenu nime banana mtanambiani Mzenu nime banana mtanambiani
Naona mazingzong
Mazingzong, mazingzong
Naona mazingzong, mazingzong
Seleri Seleri
Kizai zai 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 Tutu kizai zai 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 Kizai zai 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 Tutu kizai zai 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 Basi acha iwe
Mansuri, Maria my daughter, Masna,
Masna, Masna,
Masna,
Masna, Masna,
Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna, Masna